Bawo wasezulwini osikelelekileyo kunye nobukho bomoya oyingcwele selebulapha sisondela kwilizwi lakho elingcwele kwaye nangona ngelizwi elibi ndizama ukuzibamba kwaye ndithethe amagama ngokuthe ngcembe kunye nokugxininisa kangangoko ndinako ndicela inkokhelo yakho engcwele kunye nentambiso kamoya oyingcwele ihambahambe phakathi kwethu ngobu busuku kwaye wanga lowo ukho ndaweni zonke wanga angathabatha ilizwi likaThixo alinike yonke intliziyo njengoko sinentswelo wanga angasondla ngokuhlwanje kwizinto ezilungileyo zikaThixo kwaye ngokuhlwanje ngeli thuba sisathetha elizwini zanga iintliziyo zethu zingaba ziimayile ezininzi ukungena eCalvary apho uYesu wahlawula elaa xabiso elaneleyo elalifuneka kwimigwebo emikhulu kaThixo kumyezo wase-Eden kwaye namhlanje sanga singaqonda ukuba sigwetyelwe simahla ngovuko lwakhe nangokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka kwaye ngokuhlwanje asisengabo abehlabathi kuba sathengwa ngexabiso legazi elixabisekileyo lonyana kaThixo kwaye sanga ngeentliziyo ezinombulelo singaphendukela kuwe ngobu busuku ngayo yonke ingqondo namandla nako oko sinako ngaphakathi kwethu kwaye sikhonze wena ngenyulu engakrekrezwanga intliziyo siphe ngobu busuku bawo ukuba bekuya kubakho abathile apha abangakwaziyo wena ekuxolelweni kwezono zabo bangangobu busuku bangeza ngokuzithoba emnqamlezweni kwaye phaya bazivume izono zabo kuThixo olilungisa ukuba axolele kwaye yanga obu ingaba bubusuku obukhulu kuthi sonke sikucela egameni lonyana wakho inkosi uYesu amen.
Now we do realize that there is no one in
Ngoku siyaqonda ukuba akukho namnye emhlabeni onako ngokwaneleyo ukuthabatha ilizwi likaThixo aze alityile ngokuba ilizwi libhalwe ngempefumlelo. Umoya oyingcwele ngumbhali welizwi. Kwaye xa ubani wayefunwa ezulwini ukuba athabathe incwadi aze avule amatywini. Akufunyanwanga namnye ezulwini nasemhlabeni naphantsi komhlaba owayekufanele ukukhulula amatywini okanye nokujonga encwadini. Kwakukho imvana phaya eyayixhelile kwasekusekweni kwehlabathi kwaye iyeza yaze yayithabatha incwadi esandleni salowo uhleli phezu kwetrone waze wakhulula amatywini wavula ilizwi kwaye ngokuhlwanje siyakholwa kwaye sithembele kuye ukuba uya kusivulela ilizwi kwaye ngoku njengoko ndifunda kwisahluko sesibini sezenzo njengoko ndinikezela ubusuku bokuqala yayikukubuya kwesibini kwaye kwenkosi uYesu ngolwesithathu kwaye ngobusuku bangolwesine babukwidini elonele konke kwaye ubusuku bangolwesihlanu babukwisicama kushelo esanele konke egqibeleleyo. Ingaba niyifumene phezulu egqibeleleyo indlela esinokuze sibe asinasiphako kwaye sigqibelele ngayo emehlweni kaThixo kwaye ngobu busuku bukukungcwatywa kwaye ngomso uvuko kwaye njengokuba iintsuku zilandelelana ngoku ndikhethe ngobu busuku ukwenzela ukufunda kwam isibhalo iphuma kwincwadi yezenzo isahluko sesibini nawamashumi amabini anesihlanu awamashumi amabini anesithandathu nowamashumi amabini anesixhenxe imiqolo sidibene kwaye ifundeka ngolu hlobo uPetros ethetha udavide kuba udavide wathetha ngokubhekiselele ngaye ndahlala ndiyibona inkosi phambi kwamehlo am ukuba ingasekunene kwam ukuze ndingashukunyiswa. Ngenxa yoko, intliziyo yam yaba nemihlala, lwagcoba nolwimi lwam. Ngaphezu koko, kananjalo ke inyama yam iya kuphumla inethemba. Ngokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo, kananjalo akuyi kumnikela oyingcwele wakho ekuboneni ukubola. Onjani wona ukuba mhle umxholo ngobu busuku, ukuze ufumane umxholo wokuba yena esengcwabeni. Into yokuqala esinqwenela ukuyijonga ukutsalela ingqalelo yenu kuyo, kukungabi nakusilela kwelizwi likaThixo. UThixo uyaligcina ilizwi lakhe ngokucokisekileyo, kwaye ngokuhlwanje sifuna ukubethelela iingcinga zethu kuloo nto, ukuba uThixo uyaligcina ilizwi lakhe. Singaphumla ngengqiniseko ngayo nantoni na ayithethileyo uThixo elizwini lakhe, ukuba iyinyaniso, kwaye ukholo aluphumli phezu kwentlabathi eshukumayo yeengcamango zomntu okanye imfundiso yezenkolo yomntu, kodwa lunendawo yalo yokugqibela yokuphumla kwiliwa elingashukumiyo lelizwi likaThixo elingunaphakade. Ilizwi, ukuba uThixo uyithethile, yinyaniso leyo ngonaphakade. Akanakuze ayibuyisele umva athi, bendingathethi yona. Ndingatsho izinto, kwaye ungathetha izinto. Emva koko, sithambekele ekubeni siyibuyise, kuba sayithetha ngokungcono kokwazi kwethu nangokungcono kwesakhono sethu. Kodwa ngoko, uThixo wahluke kakhulu kuthi, akanasiphelo, ngoko ke akathethi nto ngaphandle kokuba igqibelele ngokupheleleyo. Akaze kufuneke ayisuse, akaze kufuneke acele uxolo ngento ayithethuleyo, ihlala imile, inyaniso. Nkuna kuYesu, kwezi ntsuku zinkulu sizibhiyozelayo, xa ngokwenene uThixo wambulala unyana wakhe ngenxa yezono zehlabathi. Mhlawumbi kwakungamawaka eminyaka ngaphambi kokuba kwanesiseko sibekwa, uThixo wathetha ilizwi, kwaye liyimveliso egqityiweyo ezulwini xana uThixo walithetha, sele igqityiwe. Oh, ukuba nje besinokuqonda ukuba kuthetha ukuthini oko, besiya kuba ngabantu abahluke kangakanani na. Ukubona kwincwadi zakhe imigwebo ebekwe apha ukwenzela abangevayo, bekuya kumenza umntu azicikide iyure ngeyure, kwaye iya kwenza amalungisa avuye iyure ngeyure ukufunda iintsikelelo athe uThixo wazithembisa kwabathembekileyo. Kwaye singaqiniseka ukuba lonke ilizwi liya kuzaliseka, similisele nje umphefumlo wethu kulo, wahlala kungaloo ndlela. Xa uThixo wathetha kuNowa emva kudala kakhulu kwixesha likanogumbe, mhlawumbi ngaphambi kokuba iBhayibhile yakhe yabhalwa, okanye le iBhayibhile nakanjani na yakhe yabhalwa, uThixo waxelela uNowa ukuba kwakusiza isaqhwithi, kwaye amanzi ayeza kugubungela umhlaba, kwaye ngaphandle kobungqina bokuba iya kwenzeka yonke into ichasene kakhulu, uNowa washukuma ngokoyika, wawakha umkhombe, wawulungisa, yayisenzelwa ukusindisa indlu yakhe kunye naye ngokwakhe. uThixo akazange amdanise, ngokuba yayililizwi lakhe, kwakufanele kwenzeke xana uThixo wayethe kuya kwenzeka. Ngoku xana uYobi eyona ncwadi indala eBhayibhileni eyabhalwa mhlawumbi ngaphambi kokuba iGenesis ibhalwe yaye yayiqukiwe eBhayibhileni kwaye uMoses wabhala iGenesis, uYobi encwadini yakhe waphumla ngokundilisekileyo phezu kwedinga uThixo wamenzela lona. Wema ngasedinini lakhe elinyukayo engenaloyiko entliziyweni yakhe, esazi ukuba oko uThixo akuthethileyo uThixo wayenako ukukwenza. Wayexana yonke into yayibonakala ihamba ngokuchaseneyo, uYobi wema eqinile kuba isithembiso sikaThixo sasiqinile. UThixo wamthembisa uYobi, waze uYobi waphumla kweso sithembiso. Oh, ukuba ibandla lingaze lifikelele kuloo ndawo apho belinokuphumla ngokundilisekileyo phezu kwelizwi likaThixo elingunaphakade ukuba libe yinyaniso. Onjani umahluko obunokubakho? Okunjani ukulungiswa obekuya kubakho? Okunjani ukunqunyulwa obekuya kubakho? Olunjani uvuyo obeliya kubakho? Anjani amandla abeya kubakho? Xa amadoda nabafazi bebeya kumthabatha uThixo koko akutshoyo, oko akuthethileyo kuyinyaniso, nokuba imeko zikhangeleka njani na, loo nto ayinanto yakwenza naye. UThixo utshilo njalo, oko kuyigqibile. Kwaye uYobi xana waye kwelona xesha linzima lokulingwa kuwo onke amava akhe, akuba wayefunyenwe ebukhoneni bukaThixo indoda elilungisa. KwanoThixo wathi wayefezekile, kwakungekho namnye unjengaye ehlabathini, kwaye uSathana wanikwa inyhweba yokumhenda esithi, ndiyakumenza akuqalekise wena ebusweni bakho. Kwaye waphantse wathabatha ubomi bukaYobi, kwaye ngewayeyenzile, kodwa uThixo wakrwela umgca womda wathi, unokwenza nantoni na kuye, kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe. Emva koko xana uYobi emi kokona kuhendwa kwelo xesha linzima, wathi, ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uyaphila, kwaye ngemihle yokugqibela uyakuma phezu komhlaba. Nokuba iimpethu ziwudlavule lo mzimba, kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo. Ungakhathaliseki ukuba kwakubonakala kumnyama kangakanani, kwaye kwakubonakala kungekuko kwenene. Kwakukho into uYobi awawuqinisela kuyo umphefumlo wakhe, idinga likaThixo elingunaphakade. Oh, ukuba besinokwenza kuphela oko. Qaphela, waphumla kwidinga. Ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli, kwaye ndifuna ukuba niqaphele ukwenzela amazwi exesha elizayo endifuna ukuwathetha. UYobi wayichaza ngokutsolileyo indawo yokungcwatywa kwakhe. Kwaye xana wafayo uYobi wangcwatywa ngokunjalo. Kwakukho enye indoda egama linguAbraham eyathabatha uThixo elizwini lakhe, kwaye wamkholelwa uThixo. Kwaye wazibiza ezo zinto ezazichasene nedinga uThixo awayemnike lona ngokungathi azinjalo. Wamthabatha uThixo elizwini lakhe. Kwaye xana iintsuku zedlula, neveki neenyanga, kwanku neminyaka edlula, oko akuzange kumkhathaze nakancinci uAbraham. IBhayibhile yathi akazange aqhubeke ngokungakholwa kwidinga likaThixo, kodwa wathembeka edumisa uThixo. Xa yonke into yayibonakala ngathi yonke imihla yasuke yakhula nzima yonke imihla, kodwa endaweni yokuba buthathaka, uYobi waya esomelela yonke imihla. Oh, esinjani ukusikeleleka esiqinisekiso esinaso. Xa ubunzima bubonakala bukhula ukwenza into athe uThixo wayithembisa ukungakwazeki kwenzeka. Endaweni yokuba sirhoxe sibuyele ehlabathini, sifanele ukuma siqine ngakumbi kunokuba sakhe sema kuitsho iNkosi. Imele ukuyisombulula xana uThixo ethetha into ethile. Kwaye uAbraham wazibiza ezo zinto zazikho ngokungathi zazingekho ngokuba zazichasene nelizwi. Kwaye xa uAbraham waphulukana nesithandwa sakhe nomfazi uSara emva kweminyaka emininzi behlala kunye, wathenga isiqwengana somhlaba kufuphi nendawo awayeyingcwatywe kuyo uYobi, waze wamngcwaba uSara. Ingaba kutheni babe ngabaprofeti, babebonile, banxibelelana noThixo. Kwaye xana uAbraham wafayo wangcwatywa noSara. Ngoku wayengafuni ukuba aba bafo bamnike eso sahlulo somhlaba. Wasithenga phambi kwamangqina. Olunjani lona uhlobo oluhle lobhaptizo? Wayithenga phambi kwamangqina okokuba yayisisabelo sakhe. Oh, leyo yindlela ikholwa lenene elimelwe kukuza ngayo. Linganyebelezeli ekoneni, kodwa lime phambi kwamangqina. Ngilingqina lenkosi uYesu nelomoya oyingcwele nelemisebenzi yakhe emikhulu. Ngokungakumbi njengoko siyibonayo le mini imbi isondela. Kwaye ngoko xa unyana kaAbraham owayenguyisake idinga laliza kunikwa yena, kwaye xana wafayo uIsake wangcwatywa noAbraham, kwaye uIsake wazala uYakobi. Kwaye xa uYakobi waye wafela ezantsi eYiputa, kodwa qaphela ngaphambi kokuba afe wathi kunyana wakhe ongumprofeti uYosefu, yiza apha nyana uze ubeke isandla sakho kwisinqe sam esikhubazekileyo. Kubakhumbulani indlela awakhubazeka ngayo, kwakungenxa yokuba ingelosi yenkosi yamchukumisa esinqeni sakhe, waze waqhwalela ukususela ngaloo mini ukuya phambili. Wathi, beka isandla sakho esinqeni sam, undifungele uThixo wobawo, ukuba akuyi kundingcwabela ezantsi apha eYiputa. Ngoba, oh, babe nelizwi, babe nesityhilelo, kwaye ndinganqumama apha ukuze nditsho ukuba ibandla likaThixo ophilileyo lakhelwe phezu kwesityhilelo esingcwele, hayi phezu kwehlelo, imibutho, hayi phezu kwemigaqo okanye iimfundiso, kodwa kwinyaniso etyhiliweyo yokomoya kaThixo ophilileyo. UAbeli emyezweni wase-Eden wayenaso xana ibandla laqalayo. Wazi njani ukuba azise imvana? Kwakutheni ukuze angazisisi iqhamo njengoKhayini? Kodwa yatyhilwa kuye. UYesu ngenye imini ethetha wathi, bathi abantu ndingubani nam na nyana womntu? Abanye bathi unguMoses noEliya, njalo njalo. Wathi, kodwa nina nithi ndingubani nam na? Uyabona, akuxhomekekanga kwinto ecingwa ngomnye umntu, koko ukwaziyo ukuba yinyaniso. Ingaba wena uthini? La mbuzo uya kudibana nathi sonke ebusweni ngobu busuku. Ingaba wena uthini? Kwaye waphendula kwamsinyana uPetros akathingazanga, wathi, wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. NjengoYesu owazaziyo iimfihlelo zazo zonke iintliziyo, kuba wayengenguye umbi ngaphandle kukaYehova ebonakalalisiwe enyameni, kwaye wathi unoyolo wena Simon nyana kayona kuba inyama negazi ayikuthilanga oku kuwe kodwa ngubawo wam osezulwini okwenzileyo oku kwaye phezu kolulwalwa ndiyakulakhela ibandla lam kwaye amasango elabafileyo akanakuleyisa kwaye thina bantu njengoko sisiza thina malutere sifuna ukuhamba ngokholo thina mawisile sifuna ukukhwaza ukuze siwufumane nina mapentekoste nifuna ukuthetha ngelwimi ukuze niwufumane kodwa oko zizigidi ezilishumi zemayile ukusuka kuwo sisityhilelo esingcwele senkosi uYesu Kristu umntu wobume bakhe bubonakalisiwe entliziyweni phezu kolu lwalwa ndiyakulakhela ibandla lam kwaye amasango elabafileyo akayi kuleyisa lona isebenza ngokugqibeleleyo kuMateyu 24:24 okanye Yohane ongcwele 5:24 lowo uwevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasayi kuza emgwebeni kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini hayi ngenxa yokuba unayo nanye intshukumo nayiphi na imvakalelo kodwa ngenxa yokuba uye waba inyweba yokuba noKristu etyhilwe kuwe esukwa ezulwini phezu kolu lwalwa ndiyakulakhela ibandla lam kwaye ke uYakobi xa wafayo unyana wakhe wawuthwala umzimba wakhe kwaye wangcwatywa noAbraham noIsake Sara noYobi kumhlaba ongcwele ePalestina ngoko uYosef ekubeni engumprofeti waba nempumelelo ezantsi eyiphutha wayemazi uThixo uThixo wayezityhilile kuye kwaye kana wafayo wathi musa ukuwangcwaba amathambo am ezantsi apha kodwa beka nini ngenye imini ngokuqinisekileyo uya kutyelela uThixo ngoba wahlala ngokuzolileyo phezu kwelizwi likaThixo kuMoses iminyaka engamakhulu amane baya kukhonza esi sizwe kodwa ndiya kubakhupha waphumla ngokundilisekileyo phezu kwelizwi kwaye unjani umzekelo omhle apha ukuba uyaqaphela wonke umHebhere owayedlula apho kunye nomhlana wakhe utywatyushiwe ngabaqhubi makhoboka kwaye wathi akukhangela kumathambo omprofeti wakhe uYosef wayazi ukuba ngenye imini babeza kuphuma kuba loo mathambo ayeshiywe apho ukwenzela isikhumbuzo sokuba ngenye imini baya kuphuma kubekho malunga neminyaka elishumi elinesihlanu okanye elishumi elinesibhozo eyadlulayo xana uBilly Paul inkwenkwana encinci emalunga neminyaka emihlanu ubudala engafane ibe kangako sasinentyatyambo encinci esasiyisa engcwabeni likamama wakhe ngonyezi ngenye intsasa ngepasika kanye njengokuba ilanga lalisiza likroba okanye nje phambi kokuba kubekho ukukhanya kwemini kwaku emva koko ukuya enkonzweni kwaye njengoko sasisehla sisiya engcwabeni umfo omncinci othule umnqwazi wakhe njengoko sasisiya apho udade wabo omncinci kunye nomama wakhe babengcwatyelwe khona kwaye waqalisa ukufixiza walila waze wathi tata ingaba umama usezantsi phaya kulaa mngxuma ndathi hayi nyana akakho ezantsi phaya kulaa mngxuma ungcono kangangesigidi kunam nawe wathi ingaba ndiya kumbona umama kwakhona ndathi ngobabalo lukaThixo ukuba uyayinqwenela ungambona kwakhona wathi ingaba umzimba wakhe uyakuze uphume kweli ngcwaba. Nathi sithandwa, vala amehlo akho kwaye ndiza kukuxelela ibali elincinci. Kumakhulu amaninzi eminyaka eyadlulayo ngale ntsasa kwakukho ingcwaba elashiywa lingenanto. Ndathi sisikhumbuzo kubo abo balele kuThixo. UKristu uya kubazisa kunye naye kufikeni kwakhe. Ngaphandle kwesithunzi semqandabuzo, ndiphumla ngokundilisekileyo phezu kwedinga elingunaphakade likaThixo. NjengoYobi wamandulo, xana sisiva okuya uthuthu eluthuthwini, uthule eluthulwini, indikhumbuza uLongfellow owathi, sukundixelela kumanani azilayo, ubomi liphupha nje lingento. Waye umphefumlo ufile ulele, waye izinto azikho njengoko zibonakala. Wathi, ubomi buyinene, ubomi bunyanisekile, waye ingcwaba ayiyo njongo yabo. Ngokuba uluthuli ubuyela kwaseluthulini. Kwakungathethwa ngomphefumlo. Bayibiza ngokuba ngumzimba welizwi. Xa siphuma apha singene kwenye indawo, nokuba inokuba yintoni na, ndithatha ilizwi lompostile. Xa wathi, ukuba lo mnquba wasemhlabeni okanye indawo yokuhlala iyachithwa, sinomnye osele ulindile ukusuka kulo ukuya kulowa. U-Abraham, u-Isaac, uYakobi, uYobi, bonke abaprofeti bathembela kwaye bekholwa ukuba kwakuza kubakho uvuko okokuba umhlawuleli wayesiza. Baprofeta ngaye. Enoch waprofeta ngaye, waphumla ngokundilisekileyo, wabutywina ubungqina bakhe ngaso. U-Isaac, uYakobi, uDaniel, uJeremiya, uHezekiya baphumla ngokundilisekileyo phezu kwexesha lokokuba uMesiya uyakuza. Kwaye bafa, kwaye imiphefumlo yabo yangena eparadesi. Babengena kuye ebukhoneni bukaThixo ngokuba sibe nayo phezolo, okokuba igazi leenkunzi zenkomo nelebhokhwe lalingenako ukuxolela izono. Laligubungela kuphela izono. Lalithetha ngomhla apho idini eligqibeleleyo. Kuba igazi elisesilwanyaneni lalingenakubuyela kumnquli, kuba ngengayekanga ukunikela imibingelelo elolo hlobo. Kodwa xa unyana kaThixo wafayo, ubomi obabukuye babungengomnye kuphela uThixo ukuze abuye aze asithabathele kusapho lukaThixo. Ke ngoku singabantwana bakaThixo, ubomi obuphuma egazini lakhe. Ngoku qaphela ngokukhawuleza njengoko silandela. Xa emva phaya kwitestamente endala, kwaye abo bakholwayo benqula baze bafela elukholweni belindele elo xesha. Isizathu sokuba abo baprofeti benze oko kwaye bafuna ukungcwatyelwa ePalestina, babesazi ukuba uvuko lwalungayi kuba seyiphutha, laluza kuba sePalestina iyodwa. Yiloo nto ndithi ngokuhlwa nje, ndinazo zonke iintlobo zamagama, andikhathali ukuba abantu bandibiza ngantoni, oko akuthethi nto kum. Into kuphela endifuna ukuyenza kukwazi oku, ukuba bendifile baye ubomi bam bufihlwe kuKristu ngaye uThixo, kwaye batywinwa ngomoya oyingcwele, okokuba xana ebiza kwabafileyo ndiya kuphendula ngaloo mini. Ndingcwabeleni kuKristu, kuba abo bakuKristu uThixo uyakubazisa kunye naye ngaloo mini. Singena njani kuKristu? KwabaseKorinte bokuqala 12:13, ngamoya mnye thina sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, kwaye sibe ngabemi kunye bobukumkani bukaThixo. Sithi singabaphambukeli nabasemzini kulo mhlaba, nangakumbi singazifuni ezi zinto zehlabathi, kodwa silindele ukufika kokumkani osikelelweyo ukuba athabathe ubukhosi, ethabathela elwandle esayelwandle lungenamnta. Xa esiza esebuqhaqhawulini bakhe, ngokuqinisekileyo sijonge ukuza kwakhe. Kwaye ke akukho ntandabuzo engqondweni yam, kodwa yiloo nto uYesu wayenayo engqondweni yakhe. xana wayelapha emhlabeni. Yayikukungasileli kwelizwi likaThixo elingunaphakade, kuba siyazi ukuba kuye uhleli inzaliseko yomzimba wentloko buThixo. Yonke intloko buThixo yayikuye, waye kokubini uyise unyana nomoya oyingcwele, kodwa wahlala kwimoya yomntu, umzimba welizwi kaThixo, umfanekiselo omkhulu kaThixo awayenze kuwo umntu waza wambeka emhlabeni. Waye nomzimba, uThixo akakho ngaphandle komzimba, uThixo unomzimba, waye ukhangeleka njengomntu. UMoses wawubona, abanye bawubona, waye ukhangeleka njengomntu. Kwaye yimbonakaliso nje oku yiyo yoko oko kukuko, kwaye yonke into emhlabeni, ubuhle ubumnandi, ubuhle bomhlaba, ayiyonto ingenye ehlabathini kuphela impendulo kokulunge ngakumbi kunoko okusilindeleyo xa sishiya eli hlabathi, kuba yonke into emhlabeni ingumzekelo nje wako oko kusezulwini. Yonke into elungileyo, yonke into enobulungisa, yonke into entle imithi inta, yonke into ingumzekelo nje woko kusezulwini. Obethu ubomi ngumzekelo nje, sisithunzi nje, kwaye asiyo into yokwenene, licala elizekelisileyo, kuthabatha ukufa ukuphuhlisa umfanekiso, ukusibuyisela kumzimba welizwe esiphuma kuwo. Ngoko eluvukweni siza kufana naye umzimba ovusiweyo. Enjani ukuba ntle? Hayi ukuba kuhle kuphela, kodwa iyeyene inyaniso endilisekileyo yelizwi likaThixo elingunaphakade yokokuba siya kufana naye. Qaphela ngoku, uYesu embathiswe ngawo onke amandla kaThixo, kodwa xana wahlangana noSathane akazange asebenzise nawaphi na amandla akhe. Wabhekiselela kuphela kwilizwi, wayenza wathi kubhaliwe, akaphili nasona sodwa umntu, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ngoko ungatsho njani ke ukuba ungahlala ekhaya uze nje ube ngumKristu olungileyo njengokuba ubuya kuba njalo ebandleni? Awunakuyenza. Funda ilizwi, umoya oyingcwele uzondla ngelizwi. IBhayibhile kukutya kokomoya kukaThixo ukwenzela ibandla lakhe, kwaye umoya oyingcwele ngulowo ulizisayo kuwe, kwaye alibeke entliziyweni, kwaye ngombulelo uyalinkcenkceshela, kwaye sonke isithembiso esingcwele siya kuvelisa kanye oko uThixo wathi siya kukwenza. Ifanele iyenze, lilizwi lakhe, kwaye libubomi. Ngoko bendilibele ukuba bendifanele ukuba nesiqingatha seyure, kundithabatha ixesha elide ukufikelela kwinto endifuna ukuyithetha. Kodwa qaphela, uYesu kwiyure yokugqibela okanye ezimbini zobomi bakhe, ezininzi ezininzi ziprofeto zazaliseka. Umntu othile wathi kum, mzalwana uBrenham, oku kufanele ukuba kwenzeke kwaye oko kufanele ukuba kwenzeke. Ngathi nokwenzeka ngeyure, ukuba uya kufunda indumiso amashumi amabini uze ukhangele iyure yakhe yokufa emnqamlezweni, ndiyalibala njengoku ukuba zingaphi iziprofeto ezibalaseleyo ezazizalisekayo kwiiyure ezimbini okanye ezintathu zokugqibela zobomi bakhe. Ngokuqinisekileyo bazigqobhoza iinyawo zam nezandla zam, Thixo wam, Thixo wam, undishiya ngani na wena, nanjalo njalo, njengokuba uDavide wakhalayo. Kwaye enye into endifuna ukuba niyiqaphele, inyaniso, indawo engenakusilela yelizwi likaThixo. IBhayibhile yathi uyawagcina onke amathambo akhe, akwaphuki nalinye kuwo, kuba ngokomfuziselo ichwane lePasika lalingumfuziselo wayo. Ichwane kufuneka lingabi nasiphako, kungabikho thambo olaphukileyo kwichwane. Kwaye ngeyure xana yena wayefile, benyuka baya kuyaphula imilenze yakhe ngehamile. Kwaye ngaphambi nje, jonga kwela xesha elona libalulekileyo, indoda enehamile ilungele ukubetha imilenze yakhe, kodwa ilizwi likaThixo lathi akusayi kubakho thambo laphukileyo emzimbeni wakhe. Iza kwenzeka njani? Singena ngokungxama. ilizwi likaThixo lingunaphakade ukuba ilizwi likaThixo ligqibelele ngolo hlobo abo bakuKristu baqiniseke kanye ukuvuka njengokuba kukho uvuko uThixo ubopheleleke njengokunjalo kwilizwi lakhe ukuba akuphilise njengokuba enjalo ukuba akusindise kuba yena lilizwi lakhe elithembisileyo lilizwi likaThixo kwaye asinalungelo lakususa kulo kodwa yithi nje yinyaniso likholelwe lona akunamsebenzi nokuba kwenzeka ntoni na likholwe nakanjani na yiloo ndlela abanye babemelwe kukulikholelwa ngayo kwaye asibalelwa ngaphandle koko uThixo wanika uIsrayeli iPalestina kodwa kwakufuneka balwe yonke i-intshi yomhlaba babeyifumana isithembiso sesakho kodwa kufuneka ulwe i-intshi nganye oyibangayo umtyholi uya kukuqiniseka ngoko ngokuqinisekileyo uyakwenza kodwa qaphela xana babelungele ukwaphula imilenze yenkosi yethu Yesu ukuba alahamile ngeyayibethe umlenze kwaye yawophula uThixo ngawayefunyenwe bubuxoki kodwa kwakungekho zidimoni zaneleyo kuyo yonke intuthumbo emnyama yokuyiyeka lahamile ibethe lo mzimba uxabisekileyo kuba uDavide kwiminyaka engamakhulu asibhozo ngaphambi koko wathi akusayi kubakho thambo laphukileyo emzimbeni wakhe ilizwi likaThixo limelwe kukuma inyaniso kodwa benza ntoni ngoko bathabatha umkhonto bawuhlaba ecaleni lakhe laze igazi namanzi aphuma ukuzalisekisa oko iBhayibhile yakuthethayo baqhoboza izandla zam necala lam ilizwi lalizalisekisiwe ngoku xa wayesifa oh enjani yona iyure eyoyikekayo ndicinga ngalango kwaye ngokunyanisekileyo indenza ndizive ndibuhlungu xa ndicinga laa ngoma eyabhalwa imbongi kwiminyaka emininzi eyadlulayo embindini wamatye akrazukileyo kunye nesibhakabhaka esimnyama umsindisi wam wathoba intloko yakhe waze wafa ikhuselo elivulekileyo lavula indlela eya kuvuyo lwamazulu kunye nemini engapheliyo kwaye xana wayedinga phaya esopha kwaye esifa xana wathoba intloko yakhe ilanga laba nentloni ngesiqu sam ukujonga ezantsi kwizidalwa ezifayo awathi wazenza uThixo ngokomfanekiselo wakhe okokuba wayeya kuhlawula ixabiso elinjalo ukuze azihlangule ilanga lala ukujonga ezantsi emhlabeni ngala yure inyanga yaziva ihlazekile kakhulu yade yayirhoxisa indawo yayo neenkwenkwezi zawufulathela umhlaba enjani ukuba into embi isono esimelwe ukuba yiyo indlela owayefanele aqubisane ngayo naso uThixo nokubona abo babingelele bagculelayo nezikhohlela zijinga ebusweni bakhe indoda yambetha entloko ngengcongolo yathi ukuba ungumprofeti sixelele ukuba ubethwe ngubani omnye wabo wachwitha indevu ebusweni bakhe waze wamqhwaba ebusweni efuna ukuba ziphindezele wathi ukuba ubukumkani bam bebubobeli hlabathi bendingathi kwa oko ndibize ubawo wam ubeya kundithumela imikhosi elishumi elinambini yeengelosi yayinokutshintshwa kodwa wayenokuyenza njani wayengenakuyenza nje kuba yayingabantwana bakhe abakhawulela igazi lakhe ungafane ucinge ukuba utata nabantwana bakhe ebumnyameni bekhalela igazi likatata wabo naso isizathu sokuba angabi nakwenza nto yimbi ngaphandle kokufa ukuba wayengazange enze njalo yayiyintshabalalo kubantwana bakhe yayiyintshabalalo kwizidalwa kodwa wayemelwe kukuba afe ukuze asindise abantu bakhe kwaye wathi akuyenza xana wathoba intloko yakhe lo mhlaba mdala waba nokungcangcazela kumxolo wawo imelwe kukuba waba nokuxhwaleka kwemithambo luvo kuba iBhayibhile yatsho ukuba umhlaba uphela ukuthabathela kwilixa lesithandathu ukuya kwelesithoba kwaba mnyama kwaba phezu kobuso behlabathi kwaye washukuma umhlaba namawa acandeka laza lakrazuka ikhuselo letempile lithabathela phezulu ladelesa phantsi iibhloko zokwenzela idini zaphethuka unyana kaThixo ophilayo wafa wayefile kakhulu Lade ilanga la iqonda lonto. Wayefile kakhulu. Yade inyanga yayiqonda lonto. Wayefile kakhulu. Zade inkwenkwezi zayiqonda lonto. Wayefile kakhulu. Wade umhlaba wakuqonda oko. Wayefile kakhulu. Zade iziqalelo zokuqonda oko. Umoya ojikeleze umhlaba wakuqonda oko. Yonke into yayimele yazi ukuba lowo yayingunyana kaThixo. Kuba ilizwi likaThixo alinakusilela. Wayethenjisiwe kusukela emyezweni wase-Eden. Imbewu eyayiza kutyumza intloko yenyoka. Ngoku kwenzeka ntoni kuye? Wayaphi xana wayeshiya umnqamlezo? Waze waya engcwabeni likaYosefu wase-Arimathe. Wayehlwembuzekile kakhulu. Wayengenandawo yakulalisa intloko yakhe. Wazalelwa emkhumbini enegama elimnyama emva kwakhe njengomntwana ongumgqakhwe. Wahlekwa wenziwa intlekisa wagculelwa emhlabeni. Wenziwa intlekisa kwaye waliwa kwaye xana wafayo. Wanyanzeleka ukuba afe ngesohlwayo esiqatha phakathi kwamasela amabini. Kwaye wayengenayo nendawo yokumngcwaba kwaye wangcwatyelwa engcwabeni lomnye umntu. Oyena Thixo wasezulwini esiza emhlabeni, sicinga ukuba singobani ekufuneka sithubeleze kwintwana yokubandezeleka. Into awasenzela yona, yicinge sihlobo, yifundisise. Ijoni lomRoma lathi, ngokwenene ngunyana kaThixo lowa, umoni kwafuneka ayiqonde. Wathi uJudas, ndincatshe igazi elimsulwa, kwakufuneka ayiqonde. Wonke umhlaba wakuqonda oko. Emva koko wayaphi? Xana umntu esifa, ingaba oko kuyayiphelisa? Hayi mhlekazi, kwafuneka afe ngalandlela kuba iBhayibhile kaThixo yathi uyakufa ngalandlela. Kwaye wathembela kwilizwi likaThixo. Naso isizathu sokuba wayenokuthi ebomini bakhe, yichithe letempile kwaye ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu. Kuba uDavide wathi kwenye indawo kuphela eBhayibhileni, phantsi kwempefumlelo, xana uDavide, indoda yakwaThixo, umprofeti owayethanjiswe ngelizwi, wathi, andiyi kumyekela oyingcwele wam abone ukonakala, ndingasayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo. UYesu wathi, utshabalaliseni lo mzimba, kwaye mna ndiya kuvusa ngeentsuku ezintathu. Wayesazi ukuba ilizwi likaThixo lalingenakusilela. Oh bethu, ukuba wayenokuphumla ngokundilisekileyo phezu kokuya ekholelwa ukuba ilizwi likaThixo lalingenakusilela, sibeka phi na ke ukuphumla ngokundilisekileyo ekubeni sizelwe ngokutsha ngomoya oyingcwele, kunye nawo ingqina entliziyweni yethu kanye ngoku okokuba siyazi ukuba umhlawuleli wethu uyaphila kwaye uya kubuya ngenye imini kwakhona. Phumla ngengqiniseko yokuba abo bakuKristu uThixo uya kubazisa kunye naye. Ngoku qaphela, nankuya yena wayephaya, wayesazi ukuba kukho nenye iseli yala mzimba eyayiya konakala. Liyure ezingamashumi asixhenxe anesibini ukonakala kuyaqalisa ukungena. Eso sisizathu sokuba angazange ahlale iintsuku ezintathu. Wafa ngolwesihlanu emva kwemini, wayevukile ngentsasa yangecawe. Kodwa kwaba phakathi kwezo ntsuku zintathu, ngaphakathi kwezi ntsuku zintathu, wayeza kuvuka kwakhona ukuba walithemba ilizwi likaThixo. Nanko esiya, uyephi xa ehamba? IBhayibhile yathi, wenyuka wemka waya kushumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni, engazange iguquke ekuzeni kade komsindo kwemihla kaNowa. Umphefumlo wakhe, umoya wakhe, umzimba wakhe welizwi wobuqu bakhe wehla, masimlandele yena. Ungathanda ngokuhlwa nje ukumlandela imizuzu embalwa, makhe sibone apho waya khona. Kanye ngaphantsi kwemimandla yezidalwa ezifayo kulele ummandla wamandla edemoni. Ngaphantsi koko, kanye ngaphezu koko kulele imiphefumlo yabangengamalungisa. Ezantsi kwayo kulele ubukhosi bukaSathana, isihoko. Ngoko kanye phezu kwethu kulele umoya oyingcwele. Emva koko, phantsi kwesibingelelo ulele imiphefumlo yabantu abangamalungisa, olandelayo nguThixo ngokwakhe. Omnye siya ezantsi, omnye enyuka, imimoya emibini ilapha emhlabeni. iphembelela abantu balomhlaba. Kwaye xa uYesu wafayo, uyenyuka ezantsi phaya. Ndingambona ngalanje kalanga, ngolwesihlanu, emva kokufa kwakhe, enkonkqoza elucangweni lweendawo zabalahlekileyo. Masimlandele umzuzu. Ucango luyavuleka. Kwakukho abafazi, kwakukho amadoda, kwakukho amanenekazi asematsha, kwakukho abadala. Babekunye bonke kuloo ndawo imbi kakhulu ebizwa ngokuba yintolongo yemiphefumlo elahlekileyo. Ukuba bendinexesha, ndingathanda ukunixelela, kwaye senokuba ngumbono nje. Kodwa ngaxesha lithile ndakhe ndandwendwela laa ndawo, kwaye ndakhalela inceba. Xana ndandingumoni owaye ngaphantsi kotyando. Xana ndaphumayo ndandimi entshona, izandla zam ziphakanyiselwe ezulwini, nomnqamlezo ukhanya kum. Kodwa kuloo ndawo ilusizi kakhulu. UYesu waya emnyango, yonke into kwakufuneka ingqine ukuba yayingunyana kaThixo, ngokuba babeshunyayeziwe ekuzekeni kade komsindo wemihla kaNowa. Wankqonkqoza emnyango wathi, ndingulowo Enoch wathetha ngaye, ndiyimbewu yomfazi eyayiza kutyumza intloko yenyoka. Lonke ilizwi likaThixo lizalisekile, ndisandula kufela ngaphaya eCalvary, kwaye ndilithengile ibandla lam. Kwaye lowo Enoch wathetha ngaye, ndinguye. Kwaye babengenanceba, bengenathemba, ngenxa yokuba babekreqile. Lwaza lwavalwa ke ucango ebusweni babo. Ukuhla ukuya kwimimandla yeedemon, ukuhla ukuya kutsho kanye emasangweni esihoko, unkqonkqoza emnyango. Oku kuxana wayesengcwabeni, umzimba wakhe ukulo, ulindele uvuko. Wandwendwela indawo abaya kuzo amalungisa nabangemalungisa, apho uya kuya khona ngolunye lwezintsuku, uye kwenye okanye kwezinye indawo. Kwaye unkqonkqoza emnyango wesihoko, kwaye wathi akwenza njalo, umtyholi waphuma. Kwaye ndiyamva nje xa esithi, "Oh, ekugqibeleni ufikile." Ngokuqinisekileyo ndandicinga ukuba ndandikufumene wena xa ndabulala uAbeli. Uyabona, xa laa mbewu yayithenjisiwe emyezweni wase-Eden, umtyholi uthe rhoqo ezama ukutshabalalisa laa mbewu. Kwaye ukufa kukaAbeli nokuza kukaSete yayikukufa nje ukungcwatywa nokuvuka kukaKristu. Laa mbewu imele iqhubeke, kwaye wazama ukuyitshabalalisa. Wathi, "Ndandicinga ukuba ndikufumene wena xa ndatshabalalisa uAbeli. Ndandicinga ukuba ndikufumene wena xa ndanditshabalalisa abaprofeti. Ndandiqinisekile ukuba ndikufumene wena xa ndanqumla intloko kaYohane. Kodwa ngoku, emva kwako konke, ufikile. Ndikufumene wena ngoku, Oh bethu." Ndiyamva esithi, "Satan, yiza apha, ngumphathi ngoku. Fikelela ngaphaya thabathe eso sitshixo sokufa nesihoko ecaleni lakhe, asixhome kwelakhe yena icala. Ndifuna ukunika umyalelo wokuphelelwa. Uye waba ngumkhohlisi ixesha elide ngokwaneleyo. Ndingunyana woThixo ophilileyo ozelwe yintombi yenyulo. Igazi lam lisemanzi emnqamlezweni, kwaye ityala elipheleleyo lihlawulwe. Awusenamalungelo, uhlutyiwe. Ndinikeza uzitshixo, injalo loo nto, adike amkhabo kumkhabo okuhle okuphilileyo." Kwaye wambhakaza ucango kunye wathi, "Hlala ngaphakathi apho, ndingumphathi ukusukela ngoku kuqhubeka." Ngoku wayengenazo izitshixo zobukumkani, kuba wazinika uPetros. Sifumana konke oko kusasa kubhaptizo lwamanzi. Kodwa wayenezitshixo zokufanela abafileyo, kwaye wazithabatha. Emva kokuvuka kwakhe wathi, "Ndinazo izitshixo zokufa nezesihoko." UPetros wayenazo izitshixo zobukumkani, uSathana wayenezitshixo zokufa nesihoko. Kodwa ngoku uYesu unazo, ungumphathi. Nanku eqala phezulu, iba iPasika, ixesha liyegqitha ngokukhawuleza. Kodwa kukho elinye iqela, uphi uYobi? Uphi uAbraham? Baphi? Baphi abo bafo abathembela kwilizwi likaThixo? Ingaba ubalibele? Ingaba ukufa kwabatshabalalisa abanyamalala? Ingaba kuphelele apho? Zange, zange, uThixo umelwe kukuba ligcine ilizwi lakhe. Ndiyambona, makhe sikrobe kancinci eparadesi, size sijonge ngaphaya. Kwaye ndibona uSara noAbraham bejikeleza phaya. Kwaye emva komzuzu, into esemnyango, uAbraham waya kuluvula ucango, wathi, Sithandwa yiza apha, jonga apha. Khangela apha. Ikwangulowo wayemi nam phantsi komoki ngalamini. UnguThixo kaAbraham. Kanye ngelo xesha ndiyambona uDaniele jonga ngaphaya kwegxalaba lakhe waze wathi, Eliya lilityela qhekezwa entabeni ngokuqinisekileyo nje ngokuba ndimi apha. Ndibona uYobhi ephakama wathi, lo wangumhlawuleli wam endathi ndiyazi ukuba uyaphila kwaye ngenye imini uyakuma phezu komhlaba. Umzimba wam usenokungabi licephe elincinane lothuthu, kodwa kwimizuzu elishumi elinesihlanu ukusuka ngoku ndiza kube ndingaphakathi kuwo kwakhona. Lowo nguye uHezekile wajonga ngaphaya kumphezulu waza wathi, ndambona laa mntu mnye njengevili embindini wevili ejika enyukela phezulu embindini womoya. Oh bethu, emva koko kufika uEnoch. UEnoch wathi, ndambona esiza namawaka alishumi abangcwele bakhe eze kuphumeza umgwebo. Kwakukho abangcwele beTestamente endala belindile ngokuqinisekileyo babekho phantsi kwesicamakushelo segazi. Babengenakungena ebukhoneni bukaThixo, uThixo wezulu, ukuba igazi lebhokhwe nelegusha lalingenakusisusa isono. Kodwa wathi, bazalwane bam, ndingulowo nicinga ukuba ndinguye. Ndimbewu yomfazi, ndingunyana kaDavide, ndingunyana kaThixo, ndingulowo uzelwe yintombi enyulu. Igazi lam liyicamagushele. Niye nalinda phantsi kwegazi legusha nelebhokhwe, kodwa ngoku igazi lam liyacamagusha kwaye nikhululekile. Masinyukeni isondele phantse ibe yipasika. Cinga nje, oko kwakumalunga nje neshumi elinethoba lamakhulu anento eminyaka eyadlulayo ngokuhlwanje. Ngamva uAbraham esithi, Nkosi, xa sivuka kwakhona emzimbeni wethu kwaye mna noSara sasiyithanda kakhulu, kungakhathazeka ukuba singamisani kancinci endleleni yakho. Ewe, ngamva yena esithi, kutheni hayi? Ngokuqinisekileyo andinakukhathazeka, ndiza kuhlala nabafundi bam iintsuku ezimalunga namashumi mane. Bhekabhekani nibone indlela yonke into ekhangeleka ngayo ngaloo ntsasa izukileyo yepasika, apho siya kunyuka ngentsasa. Inkosi ithandile, xa wavukayo kwabafileyo iBhayibhile yathi ngokukaMateyu ongcwele amashumi 27 ukuba uninzi labangcwele ababelele eluthulini lomhlaba bavuka baphuma emangcwabeni. Yayingubani? UAbraham, Isaac, uYakobi, uYobi, abo bathi ngesityhilelo esityhiliweyo somoya bazi ukuba umhlanguli uyakuma emhlabeni ngenye imini. Ngabo ke abo intlahlela yabaleleyo phaya bahamba-hamba apho esixekweni. Ndibona uSara noAbraham beselula yaye bezele kwaye bebahle kwaye bezele bubomi. Abasayi kuba badala, bangaze baphinde bagule, bangabisalamba behamba-hamba emzimbeni wabo. UKayafa emi khona phaya esithi, uyayazi intoni? Kukho into eyenzekileyo ngenye imini. Jonga nje kobu bugqwayiba ikubo letempile. Kuza kufuneka sifumane umntu wokuthunga lo mkhusana. Jonga kwezo ibhokisi yedini iphedukile. Kwenzeke ntoni? Ingaba laa mfo ngumfundi zinkwenkwezi? Ingaba wayeligqwirha okanye kwenzeke ntoni? Yitsho, yiza apha Josephus. Sesiphi esasibini siselula simi phaya? Wathi uAbraham, Sara, siyaqona, ungcono simke. Babonakala kwabaninzi, yayingeyiyo yonke yayo. Ekuvaleni, jonga, ngenye imini xa emva kokuba enzile baye batyelelwa, uAbraham, Isaac, uYakobi kunye nabo bonke babetyelele kwelo lizwe lakowabo. Xa uYesu wenyuka uthi, zalwane uBrenham, ingaba yintsomi? Hayi mhlekazi, ndiyakukubonisa ezibhalweni emzuzwini. Xa waqalisa ukunyuka babona yena kuphela, kodwa abangcwele beTestamente endala bahamba naye, kuba iBhayibhile yatsho ukuba wathimba abathinjwa wabapha izipho abantu. Kwaye ndiyambona njengoko enyuka aze azibandakanye nebandla lakhe. Iingelosi ezimbini ezaziphuma kwiqela lomculo ezazidlala umculo zabuyela emva phaya zathi, madoda aseGalili, nimeleni nanendele phezulu, kuba lo Yesu mnye wanyuselwa phezulu uyeza kwakhona. Ngokuqinisekileyo bakhawuleza babuyela uya kuzibandakanya kumngcelele. Kwaye ukuhla ngezibhakabhaka uYesu nabangcwele beTestamente endala bemka, badlula enyangeni badlula elangeni bagqitha ezinkwenkwezini kwaye xa nabafika ekubonakaleni kwalawa amakhulu mahle amazulu amhlophe abangcwele betestamente endala bakhwaza becaphula isibhalo phakamisani masango aphakade niziphakamise phakamisani masango aphakade niziphakamise nize nimvulele ukumkani wozuko angene zonke izithunywa zezulu zahlanganisana encotsheni yeentsika zezulu zathi ngubani lo kumkani wozuko abangcwele betestamente endala bathi uyehova wemikhosi igorha emfazweni wayengumeyisi ingelosi yacofa iqhosha elikhulu aze amasango eperile avuleka ukuhlakanya kwisixeko saseyerusalem kwaza omkhulu umeyisi oligorha esizisa abangcwele betestamente endala amaqela engelosi edlala umculo njengoko ingelosi zikhwaza wayeligorha usomandla wayenezitshixo zokufa nesihoko zijinga ecaleni lakhe esihlakanye edlula kwiibhoto ezobuqhaqhawulo wade waya kufika etroneni waze wathi bawo naba bakholwa ngokholo kwilizwi lakho ukuba ndiyakuza ngenye imini ndikoyisile kokubini ukufa nesihoko yayiyintoni mzalwane wayeneziva esandleni sakhe ukubonisa ukuba wayesedabini uzuko kuthixo enyangweni unguye lameyisi uligorha naba bawo uAbraham uIsaka noYakobi ndiyamva esithi nyana nyukela apha ecaleni kwam uze uhlale phantsi ndide ndilwenze lonke utshaba lube sisihlalo seenyawo zakho mzalwane ngenye imini uya kubuya kwakhona kwaye enjani yona imini eyakuba yiyo wayengaphumlanga xa wayesengcwabeni sicinga ukuba wayelele nje phaya efile kodwa wayesezantsi esoyisa wehla wathabatha izitshixo wazisusa kusathana unazo izitshixo zokufa kunye nesihoko ngokuhlwa nje wathi ngokuba ndisidla ubomi nani ndingaphila kananjalo andazi ngobu busuku umzalwane wam othandekayo dade ingaba uyicingile ngokunyanisekileyo loo nto ingaba uyaqonda ukuba uyaphila nje kuphela ngokuba ephila ingaba uyicabisile ngokwaneleyo ukuba uzinikele uze uthi thixo ndilapha ndingumoni yiba nenceba kum ingaba wakhe walamkela elaa dini lanele konke wakhe wamxelela ukuba uyamthanda ingaba kuyakhathaza iimvakalelo zakho xa usenza okubi ukuba uzange uze kulawa amava ngoku kulo mngcwabo xana ixesha lethu lihamba ndiziva nje kakuhle kodwa ndiyamangala ukuba uzange umamkele uKristu njengomsindisi wakho andazi nokuba ungayenza na ngeli xesha siqubuda iintloko zethu okomzuzwana njengelizwi lomthandazo zala okuya Meet Rendering Rocks ukuba uya kuyenza dade uGetu ukuba unayo kulungi nantoni na iyakwenza ngeentloko zenu zithotyiwe ndiza kunibuza umbuzo onyanisekileyo ngenene kumbulani bahlobo umoni okanye ongcwele awunyamalalanga xa sikungcwaba umphefumlo wakho ukwindawo ethile ngoku uyesu wazityelela zombini iindawo ngokwezibhalo kuphi apho aya kufumana khona ukuba uya kuhamba ngokuhlwanje ingaba uya kuba nocango lwenceba luvalwe ebusweni bakho ngenxa yokuba walile khumbula akangomsindisi kuphela yena ungumgwebi nguwe umgwebi ngoku umgweba njani yena makabe ngumsindisi wakho ngoku ibali elincinci lifika engqondweni yam ngexesha elidlulileyo inkwenkwana yayihleli enqweleni kwadubula umpu ezantsi esitratweni azamahasha abaleka yayisiya eliweni umqhubi zinkomo ngehashe osemtsha wabaleka wawamisa amahashe kanye nje phambi kokuba inqwelo iwele eliweni kuba yayinosana kuyo wasindisa ubomi bomncinane kwiminyaka emininzi emva kokuya kumi enkundleni yamatyala kwale nkwenkwe inye yenze ulwaphulo-mthetho yathabatha indlela engalunganga yaba netyala yayisela ingcakaza yadubula indoda kwaye yayinetyala yafunyaniswa inetyala kwaye waphakama umgwebi wathi ndikugwebela ukuba uxhonywe entanyeni bude ubomi bakho bufayo bumke. Laa mfana wathi mgwebi, waza wayaphula inkqubo yenkundla njengokuba watsiba isithintelo waze wawa ezinyaweni zomgwebi ecela inceba wathi, mgwebi, khangela ubuso bam, ingaba awundazi? Wathi, hayi nyana, andikwazi. Wathi, uyabukhumbula ubomi benkwenkwana ethile owabusindisayo kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwihashe elabalekayo? Wathi, ewe, ndiyayikhumbula. Wathi, ngiyilaa nkwenkwe. Wathi, mgwebi, wandisindisa ngela xesha, ndisindise ngoku. Umgwebi wajonga ezantsi kuye wathi, nyana, ngalaa mini ndandingumsindisi wakho. Namhlanje ndingumgwebi wakho. Namhlanje ungumsindisi wakho, Moni. Ngomso unokuba ngumgwebi wakho. Masiyicinge kwakhona ngoku, njengoko umculo udlala kwaye wonke umntu ethandaza abo bakwimihlaba yokuthandaza kunye noThixo. Andazi nokuba ngobu busuku ngoku ngokukhawuleza abo bangathanda ukwamkela uKristu njengomsindisi wabo yithi, Thixo, yiba negarhu kum, Umoni. Ndifuna ukuza ngegazi elaphalalayo. Ndidiniwe ukujoyina iicawe kwaye ndibaleka kusuka kwenye indawo kuya kwenye. Ndifuna ukuzalwa ngokutsha. Ndifuna amava entliziyweni yam ukuba ndiyazi uba uKristu uzityhilile yena kum. Ngesityhilelo somoya osandula ukuthetha ngaso, mzalwane uBrenham. Ndifuna isityhilelo somoya, umoya oyingcwele entliziyweni yam ondizisa ubomi, esizisa uKristu abe ngokwenene ngakumbi kum kunokuba ndinjalo kwisiqu sam. Ndiyawanqwenela loo mava, zalwane uBrenham. Ungandithandazela njengoko ndiphakamisa isandla sam. Ungasiphakamisa isandla sakho ngoku onqwenela ukukhunjulwa. Thixo akusikelele, nenekazi. Thixo akusikelele phaya emva, nenekazi. Ilungile loo nto. Thixo akusikelele, mhlekazi. Ilungile loo nto. Phakamisani izandla zenu, nyuka ngoku ngesandla sakho. Unokuba neentloni njani? Ungakwala okulolo hlobo lunjalo sihlobo. Khumbula, oh kuti njalani uBrenham, abashumayeli bashumayele iminyaka. Yazi, kodwa ngolunye lwezintsuku baza kuyeka ukushumayela. Kwaye indlela yezinto ezibukeka ngayo inokuba kwangoko uza kuva intshumayelo yakho yokugqibela. Ngeliphandle, oku kunokuba kukugqibela kwakho. Oh kuti ndimtsha, oko akunamsebenzi. Ukufa akuhloneli mntu okanye ubudala okanye isakhona. Ungamamkela ngoku njengomsindisi wakho ukuphakamisa isandla sakho usithi, Thixo, yiba nenceba kum. Phakamisani izandla zenu kunye nabanye aba kwaye nithi ngoku, ndifuna ukumamkela uKristu. Ungasiphakamisa isandla sakho. Umntu othile obuye umva yithi, Thixo, yiba nenceba kum. Ndifuna ukubuyela kuKristu ngobu busuku. Okokuba ngomso ibe luvuko olutsha kum. Ungaphakamisa izandla zakho. Phakamisa isandla sakho uthi, yiba nenceba kum. Ndifuna ukuza ngoku. Ungayenza. Phakamisa isandla sakho uthi, ndibe ngobuye umva. Kodwa ngobu busuku, Thixo akusikelele, nenekazi. Thixo akusikelele. Ilungile loo nto. Ndiyakumamkela uKristu njengomsindisi wam. Ndiyakumamkela ngokuhlwanja. Ndibhadule iminyaka emininzi ndikude noThixo. Kodwa ngoku ndibuyela ekhaya. Uyakumamkela ngokuhlwanje ukuze olu lube luvuko olutsha kuwe, ubomi bakho budala bube nokugqitywa. Eli nenekazi linyukela esiguqweni ukuza kwenza uvumo lwalo kuze lime. Omnye umntu ofuna ukuthabatha indawo yabo apha eze apha kunye naye ekuvumeni kwabo. Ungaphakama uze esiguqweni nawe. Isiguqo sivuliwe ngokuqinisekileyo. Yiza kanye phezulu kanye ngoku. Ukuba ufuna ukuma apha uthandaze, kuyakulunga nje. Yiza, ungeza na phezu kwesivumo sokholo lwakho, phezu kokukholwa kwakho kunyana kaThixo. Ngaba uyakuza nangoku, konke kulungile. Ixhomekeke kuwe, ukhumbule. Ungoyena, ingaba ungumoya, ingaba ungobuye umva, ingaba uyabanda kwaye ukude noKristu, kwaye ufuna ukuvuswa ngokutsha kunye naye ngoku. Uqale ubomi ngokutsha. Kunjani ngawe, umyeni nenkosikazi enikhe nabase nikhe nabaphandle ixesha elide niqambula ekhayeni leyo? Awungekhe uze uyilungise loo nto noThixo kunye nomnye ngoku. Nenze iPasika ibe iPasika yenene kuni. Qalani ikhaya elitsha. Uthini ngawe ongazange ubekho, ungazange ube nomthandazo ekhayeni lakho? Usuka nje ugoduke ukumka ecaweni uze uzame ukuphila ngokungcono onako, ungaze udibanise usapho luthandaze. Yiloo nto sinobunjubaqa bolutsha kunye nezinto esinazo. Yiloo nto amakhaya aseMelika eqhekekile. Awunakuze, uqale ngokutsha ngokuhlwanje. Ungayenza, umenyiwe.
I'm your minister now. I'll be a witness on that day.
Kumbula, ndingumlungiseleli wenu ngoku. Ndiyakuba lingqina ngaloo mini. Ngeli thuba sithobile iintloko zethu ngoko, ngoku ukwenzela umthandazo. Bawo wethu wasezulwini osikelelekileyo, ngobo busuku sizisa kuwe aba baphulaphuli, ngesona sidima singcwele esisaziyo ukuba njani. Sisondela ngokuthobekileyo kwitrone yakho, kwaye emva komyalezo ngokuhlwanje ukuba laa mngcwabo omkhulu akazange alale athule. Umphefumlo wakhe waya ngqo kwimimandla waze wawugqiba umsebenzi kaThixo awayewumiselwe ukuba awenze. Kwaye ngomso kusasa sifumana apho wangena khona kwiindawo ezingasentla esoyisa yonke into eluvukweni lwakhe, kodwa waphuma ngentsasa yePasika ukwenzela ukugwetyelwa kwethu, kwaye sifumanisa ukuba wathumela umoya oyingcwele emva ukuza kubohlwaya abantu ngesono. Kwaye siyathandaza ngobo busuku, Nkosi, ukuba abo bathe baphakamisa izandla zabo babe nokukhunjulwa phambi kwakho. Sanga isigqibo sabo singaphuma entliziyweni yabo ngobo busuku sokuba bakwamkele wena, kwaye bakholwa nguwe. Kwaye bangatywinelwa kude ngetywina ledinga ngokuhlwanje umoya oyingcwele. Siphe oko bawo kuba sibanikela kuwe ngalo myalezo ngokuhlwanje. Wanga ungabasikelela abo bawuvileyo, abo Nkosi abaya kuthabatha bawuse emakhayeni abo baze bawutshonise nzulu ezintliziyweni zabo, bangabangaphila ngelizwi likaThixo. Siphe oko bawo kuba sikucela egameni likaKristu. Amen.